Fai tau miliona tangata na le ma fai ona fatu muina le pepa o le tuisinga i ngoa i lungo le upenga ta fa ilangi le po ona po. Ina ua tāpunia pe ta pele i tūlau le website o le tuisinga i ngoa. Ale matanga luenga o fui numera fa momo wina le Australian Bureau of Statistics. Na fa alia le matanga luenga e fa fao na tau mwafai seisi po onisi o so fa ia le website ma olea na fai ai le fa ai unga e tāpunia. Na sa unoa le pale mia Malcolm Turnbull. Na yei se tau mwhainga e whaalavelave i le aoina o wha maumaunga ritu singa ingoa a ele i sao pe le imanuia ma olo o malu pui pui a pea wha maumaunga o ilatou na wha atumuina le tu singa ingoa a ele i tapunia le website i le po na po. Na wha alia fo e le palemia ua ia wala awina le suyo le malo i mata upu i pui pui nga i lunga o la upenga o fesoo ta inga Alistair McGibbon e su e su e au ili ili. Pena fa ape feo no so fa ia le website le matanga luenga. Na sa anoa Alistair McGibbon e fōlinga mai mōli mau le taimi nei. E le o se tau mwhainga e ngā oi fa a mau maunga o le tusinga e ngua pe hack. Ai o se tau mwhainga e fa lave lave ma fa aso e sa.
Clearly to cause frustration and I would say they successfully caused frustration. One thing I would say is that there was an awful lot of conjecture about the census and its online activities, and every time there is more of that conjecture, it increases the profile of the site. We see that in every single time. Whenever we talk about a breach, when we actually talk about a successful compromise, we see people trying to compromise the system we talk about.
Alistair McGibbon, na saunoa le palemia, Malcolm Turnbull, o le fa'ai unga e tāpunia le tūlau le website, na fa'ia mō le pui pui ngā malu.
I want to assure Australians that the unequivocal advice we have received from IBM, from the Bureau of Statistics, from the Australian Signals Directorate is that their Australian census data is safe. It has not been compromised. No data has, it has, the site has not been hacked. It has not been interfered with. Their data is safe.
Le pāle mia Malcolm Turnbull. Ai le o talia ina le taitai o le Greens, Richard Di Natale, le whaamatalanga le malo tele i le māfua anga o le tāpuni o le website. Na ia saunoa, ua tele wha upunga o le mea na tupu mai le malo tele. O se tau mwhainga nga oi, po o se tau mwhainga e wha aleanga ma wha soe sa i tangata, na tau mwhaia ia wha atumu le tusinga i ngoa moso wha ia le website. Ai se a.
It seems that we're seeing mixed messages coming out from various spokespeople around whether this was a hack or an attack or a denial of service. These are word games. I mean, what we've seen clearly is an attempt to frustrate the census, but we need some clarity around what that looks like. We'd like to see some independent verification about exactly what happened and to give Australians some confidence to know that critical information, private information, hasn't been shared beyond where people intended that to go.
Richard Di Natale. E pe ona tāu e la tātou li poti na muamua atu, e fai ele tusinga ingoa muamua le nei ua whaonga i ele toatele le website le mata ngā ruenga. Olo o mālosi fai ti o ngā nisi i le malu pui pui o whaamatalanga, ma fola i e nisi i o sui fai pule e pe o Nick Xenophon ma Sarah Hanson-Young, lo la leusi ta ia o le vaenga e whaai loa i suafa matuatu si. E le ngata i leo lo whaai ti o fo inisi i le si ima i le sefulma le valu masina i le whātau sanga, le umi o le teimi e tāo fiai i le mata ngā luenga o whainu mera wha amomawina le ABS, wha amomawunga pui pui o tangata umma i le atunu u. Na sa anua le taitai o le itu wangai Bill Shorten, o se tusi ngā ingoa au pito lape la pea le nei le tala wha solo pito, ma ua ia tālo ina se suesuenga le senate, i le mafua anga le whaafita auli e pei o na tāpunia e le website, a e le ifatumuina le feitau miliona o a inga, le tusinga ingoa i le pō na pō.
If they were handing out gold medals at Rio for incompetence, this government would be on the winner's podium, absolutely. We call upon the government to reconsider storing the data for 4 years, the personal information, and perhaps go back to the 18 months, because that's been a legitimate concern about privacy. But most importantly, we think that the Senate needs to inquire into how this has happened and how can we make sure this doesn't happen again. It's important that the ABS itself...
Bill Shorten. o le aso luas fumala tolua setema e whaangata i ona whaatumu le tusinga ingoa. Ae, ua whaailo mai ele malo tele, ele aise whaasalanga pe atua yatu ona o le whaafita auli nei, e pe ona tapuni ai le website i le pōna pō.